mseso, chezo la domba atirengwa. Tunazitoka kibani we mchoka, tuko mogoka lukuka tena shoka. We not pretend, we party from the start to the end. Dirty mutts, pretty girl we bend. Dirty mutts, pretty girl we bend. Money talk shh, boo boo. Kwateka kuwatoka mi, supu. Leo mkuchachisha kesho, kasupu. Wait a minute, nini mbaya na hour. Wena dead colleague mota kwani wamepagawa. I ain't a victim, don't need a victim. Mystery 6 feet deep, nasi root. Chakumea kuwa fruit. Chakumea kuwa fruit. Ride boda boda tukiwa mogoka. Baro nyoka nyoka, speed ya itoka. Piga luga, waruka karlo cast. Sidai shule kama walimu ni rejo. Benbe bure vice versa, ama get go. Nime hold on, hakuna venye nita let go. Clock ticking, mambo zidi enda wrong. Niko na rende senje, biga fole soldiers. Ati seso, chezo le doba ati rengwa. Tunazitoka kibani we mchoka. Tuko mogoka, lukuka tena shoka. We not pretend, we party from the start to the end. Dirty mutts, pretty girl we bend. Dirty mutts, pretty girl we bend.
Pretty girl come bend for me. M-K-T-O-N definitely. Me the king, me the pin, C-O-K-E. Ukileta umble na uta D-I-E. Bad bitch bigger, she from K-E. Foreign bitches and I smoke Mali. Nilip show 20 drinks pale wendani. After back shots ati we nani. Kiombling, tutapanga kukudoka. Nacheza ligi piki hizo fala nilidoka. Napenda haga piki hizo ndogo hunijosha. Chunga miaka 7 inchi 18 and over. Napiga luku safi ya ni jeans tunadopa. After wera safi ni mavela na mogoka. Nikifika ni mzinga tulisarizo makuota. Nikifika ni bimanga chosidia hizo madoba.
Chezo, chezo le doba atirengwa. Tunazitoka kibani we mchoka. Tuko mogoka luku katana shoka. We not pretend, we party from the start to the end. Dirty mutts, pretty girl we bend. Dirty mutts, pretty girl we bend.